Yeah, black modimo is for Etienne. Sure. Kale ni rap ifana nenyongo unganyathele emsileni impumelelo esephupheni inhlobo nenhlupheko yami undiphala sephupheni rap undisibambishe sibonene esandleni zothuma namhlabeni wokuthi imibhalo usemqondweni onyamezele ebunzimeni noma nhlabeke emefeni nisonyathela step by step njengovelapha emjokeni ufake umoya ndiyakhuphula ndivele ndiyasusa umrebhanyana ndiyamethusa maningena kuyashuba amafele bashaya isifuba ngamaphakamisa isithuba ndiyajunuka ndiyahlephulusa kolaka uzokhulu ndiyakunimela uzojulu ngamagama ndiyadubula ndiyajubula ndiyakhafula 50% ndiyarhuba ndibona usheri sekhulula le nto sana uyenza lolu bafethu niyasibhora njengesifonyo sekorona asirephi for ukujola singamasosha sibhanda idola ngesifithi nibonga uthando ndigaya lona eretayo isibane sakho sinkorobha umoya isikele mawusibhayi ezinye zehluleka shaya ikhona ulengutayi but never can I njalo mphila ukhiye uthe maniphilisa bafuna ukuphila ngencindi yosiko zowatshintsha la magiya ndidisitha ngesagile kasimhlehle insizwa ndizofula kuvaliwe babe phepha ncolisiwe kuzochitheka gayini kushubile indaba ndaba isiqalile isidumo memezula qhatha sefikile isifo etheni ufuna ukwazi mpuma kuphi ndiyahlaba ndiyahlasela phezu kwebhithi ndiminkuthi okunganibasela umlilo uzokwezela kuphela inkulu ngibisela ngephephe nobuso bekhehla sebenibisa ngomandela rapping is not a game ukhuthazeka nawe mrapha lapha silwingasibhakela sikwangefeni nephepha undibhala ivesi udabuka ipheji ngeke unimela hope you understand you want a mic I'm registered engigcwale ngamafake nishaye ama-give and take bemanete sibana ngene nishaye i-homework dlale yami indimo bathile character bayiboni sebefuna ukundihlalisa phansi sitila bakhoni le nto ndayincelebeleni phezu kwebhita ndiqhobi kudala ndihlabeke emefeni njengensima ndibhobi ifloo ndithwale ntloko njengesiqoko ndibe sendibamba umboko isita sami isigobe ithole ityongo esangefolofolo ndithathe ibheki nefotsholo ndiyncoba ngekhona onti mike ndim isigoko ndingena ngefosho mphethe umnotho njengonkunzi mhlongo ndiyaginqeka njengesondo ndibaphathisa inyongo ngejibongo kuvela inzondo umrepha kwathi akhupha ibhoso ungayiqala ungazigqiba kumele uqine uqiniseke ukuze umelane neqhawe kudala ndaqhakaza le nto andiyiqalanga ngoku sengayibeka phansi inqawe ndikhule ndidlala intonga mna ndazalwa ndabikwa impilo endala ndiyadlalisa bafana bam uniyaliwe xa ndithanda ndingajika usofu ungathi uyabizwa ndizokwenyusa ndinehlisa njengephenti lanondini nefanetsewini makwedini ndimunjandini ngamane mfele empini emphakathini ndimindlavini woze bathini bacimba ndisendalini obhikinini bayandibuza ndimalini wena usiqatha nam usengxakini ubasa umlini ngeparafini ndibunga umahla mini esinye siyofela enkanini ndiyityana ndixakwa libuya nodaka lifakwa wonte makhi ndithethe izimimi njengomzalwane ethandaza ngevesi ndiyagitaza ongathi ndidlalisa igitali kasirephu ndayikhomanda mrephanyana uzokuthama